Buli amanyi nti oli kyali wange nze mpandye nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafaakyuka. Nze mpandye nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafaakyuka. Ndi bunnammwe kati naye n'enfiira wano buli omu aziruka. Afudde akyuka n'enjomu obadde osula ebeera etiibwa ne gwe wayanjula ewaabwe mugatti w'empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda ogamba otya Juniya?
Kizudde bw'ofa okyuka n'abadata kwagaliza osanga akaba oyinza onnoonya olukumi okugula capati ng'oli alina kulimisa nnimira asobole oddukuwa naye bw'ofa ne beesomba tebasala namba sako miceere batoke bagula mmotoka ne bwe banjala gikusi bafumbaawo ne beeriira gaggwa oli wali ofuusa ekyennyalwa kyovuola baŋŋamba
ombendye nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafaakyuka waliwo omulalu gwendojja yamala ekasubi kunguuda emyaka mukaaga naye nga bw'omanyi emmotoka yamutomera neemuttirawo poliisi bejjawo eddambo n'emmotoka endala n'etuuka yavaamu baabibomboola nga nabo banonye mulambo guli n'ambyulensi n'ereetwa bw'atyo omusajja n'atwalwa eyali asulanga ku mbalaza yaziikwa mu masuuti ekeesi ez'ebbeeyi entaana baagizimbirawo era ku olwo yakuumwa nnyo naye omufu tebyamugasa byasanyusa baana abaliwo kyova olaba kati ŋŋamba mu mpendye nnywe emagombe tewali bbaala nti obandigula abange mu mpendye nnywe oba nakizudde nti muntu bwafaakyuka ndi munnammwe kati naye n'enfiira wano obuli omu aziruka ne gwe wayanjula ewaabwe mugattibwa empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda ebintu bino
asaani kyeyogedde ekyo mattu kituufu nange nakizudde muntu bwafaakyuka kabe muganda wo gw'ozaalwa naye keeyo musaba omutwalo n'agaana naye olunaku lw'ofudde alinnya n'ennyonyi okujjaziike okumanya kituufu muntu bwafaakyuka kaba omwana omyeze na bwafaatiibwa nalina omuwala gw'enkwana ne mutwala mu kiraabu emu tulye ku sente naye nga bw'omanyi abantu bano ab'effujjo batandika okulwana awo ng'era lusaago naye katonda by'aleeta n'owange eccupa yamukwatiramu ŋenda omumunyeenyanyeenyaako nga ndaba ensinga egudde eri okumanya kituufu omuntu bwafaatiibwa ebyalaavu byadda wali bwe nali mpita swiiti eka ewange yafuuka na mulambo ku ssaawa eyo olaba omukazi gw'olinamu abaana abawera bwe bamuziika n'asulayo ekyokutuma ku ntaanaye lusaawa mukaaga ez'ekiro awo siita n'ebigere nga nti weegayirira kutumye ehe asadi ŋŋamba
ompendye nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafaakyuka ndi munnammwe kati naye n'enfiira wano buli omu aziruka bw'ofa okyuka n'enjomu obadde osula ebeera etiibwa ne gwe wayanjula ewaabwe mugattibwa empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda abange mumpende nnywe emagombe tewali bbaala nti oba ndi za Juniya nkizudde abantu bano bazibu abamu batwagala nnyo wano bw'oba ofudde Juniya nazudde abantu bano bazibu abamu basanyuka nnyo wano bw'oba ofudde eyakumala ogyew'okusula ngoze embaale bw'ofa alinnya bbaasa jaziiko ebuddu ze gavumenti kyenyisaba bw'eba yasiima byennyimba empendye nnywe oba nvuge ne ku mmotoka suleko mu nnyumba ezaakalina neewaniti nayimba nnyo neewaniti nayimba nnyo okusinga okumpaana lw'enfudde gwe pulizenta kyenkusaba nkubiire akayimba kendeesi sobole okufunanga emirimu noonyeemu akasente kennaalya okusinga oddukuba lw'enfudde nga ne bonna nga tebikyanyamba mwaba ebitundu gye nkolera ze bunjalireewo okusula obeera ompadde lwaki ompaana bw'ennyimba nga ne bwensiba ekikaali mu lugya lwogaana ze mumpenge nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafaakyuka ndi munnammwe kati naye n'enfiira wano buli omu aziruka mumpenge nnywe emagombe tewali bbaala nti oba ndigula opandye nnywe zembeera ndigida walina kabbiya leeta eno ebyana n'entemesa mulufula n'entuka ebifo byenyamawo n'entwala bwensulanga mu bbala temunenya mbeera nsanyuka emagombe tewali mbaala.